Inkanye kanzuluzu ngalele maputen Spiso samu kshala na wepu milangese Posta sana nguwe watofige mapushweni Yebo sisa lala suga sasha ngana ngalo Unzanda ngale kwa lendele ngaba ngangayo Waze wa mutli Waze wa mutli Umutli Would you marry me? How would you marry me? How if you marry me? How if you marry me?
Mina ngiyamthatha ngasho ngathi ngizomphatha kwabaningi ngamkhetha ayisuka ngiyakhetha manginawa ngisose ngathetha empathweni nathi umpethe ifirst one seqamba ukhetha mntana omuntu ngiyathatha Uthando lakho liyangibaza angilalanga kuze kwasi okunye sokona kusasa kuwe ngithanda kwasana impatho yakho ubuhle bakho ayibona ubuhlakani wena ngiyakudinga empilweni usuku lofika ngivuma kwabaningi phambi kwamfundisi ngizothi ngiyakufaka enhlizweni
Would you marry me? How would you marry me? How if 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 you marry me? One more show and do go. Say, mama, we. If you marry me, I'll go take you to the place you never thought you will be. Wangamba mina kichimika. Ulamu tando talilubanzi. Ikabule bangwa bantu Ipatele bonke wenungulavi And it came
through Would you marry me? How would you marry me? How if you marry me?